bona emehlweni yakho ukhona uthando lujulile ungangishiya ledwa baby ngiyazwela uma kude izulazula emkhabangweni ngifuna wena eduze kwami ngizokuthanda njalo njalo aze ngaphela amandla ngiyacela ungibambe kahle ungintedeli kalula inhliziyo yami yakhala ifuna wena kuphela ungiphathe kahle 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 ngifuna wena 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 ungangishiyi ngedwa ungiphathe kahle 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 baby ngingowakho njalo njalo bambu uthando lwami ungangikhetheli deli deli baby ah ungangikhetheli deli deli baby ah ungangikhetheli baby khetheli baby Izinsuzi bamnyama Umunge kweduze Nyatela buya gimi Aitinga wena njalo Nizokulinda kuze kuse Izengizo izwi lako Umpate kahle uthando Ungangilimazo baby Oh baby Nyakuthanda Ungangishi Nyatela Stay with me Jalo njalo Itinga wena kuphela Ungiphathe kahle 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 Ungiphathe kahle 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 Funa wena 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 Ungangishiyi ngedwa Ungiphathe kahle kahle